ubwo nanyuraga mu rukomeye ngo izurupfu zari zinose ikuzimu hari hanyasa one.